kufuma nebuwe kodwa nditembisi inziziyo yakho ndilinde uzinikezele kum cause now I need you right now this pain is heavy I need it to go down the storms and thunder I need to calm down my lonely feelings need you to go down undithethe 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 undithethe